mambo, mara wanaume mbwa, maneno anamtoka, kachoka kafuba, kajibwa koko la posta. Oh, 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 oh.
Ametupwa.
Pendwa gali jona keki Sevika acho statazi kutwa magazeti Alijibu imezeji Alipokele wisimu Alituta na baby Limepatwa wazimu
Nugu yetu alichokuwa kweli sio siri Kuna siku alitumwa gudi na tialfajiri Wanana simu kanyanganyo Pakulalana Alajinda dago
Comics.